DC tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho kuri uyu wa gatanu abagize inama nshinga amateka amashami yose batanguye ingendo mu banyagihugu zo kubasobanurira bimwe mu byahindutse mu ngingo z'ibwirizwa shingiro zahinduwe ni mu gihe hasigaye igihe gito ngo abanyarwanda binjire mu matora ya referendum igenewe guhindura ibwirizwa shingiro umumenyeshamakuru wacu Eric Bagiruwubusa yakurikiye izo ngendo mu ntara yo mu bumanuko mu karere ka Kamonyi aravuga uko abanyagihugu batarasobanukirwa n'ibyibwirizwa shingiro
Aho ijwi rya Amerika yageze mu majyepfo y'u Rwanda karere ka Kamonyi hari hateranirijwe imirenge ya Ngamba na Rukoma kuhagera abaturage nubwo batari bose ariko bageragezaga kumvisha icyabateranije
Anakore kamara maka yacu tuzayitora tuzacenyerana
Bari bategereje kumva icy'abadepite babasobanurira ku mpinduka zabaye ku itegeko nshinga basabye ko rihinduka kubera Perezida Kagame bakomeza ategeke abadepite bataraza twabanje kuganira na bamwe batubwiye uko bamenye referendum bagiye gutorera mu byavuba
twebwe n'abayobozi b'imidugudu nabo badusobanuriye batumuza mu nama tuzashyikire umukuru wacu noneho ku 18 batwigishe uko tuzatora
ngirwa n'abayobozi bacu bagenda babitucengezamo kandi urumva yuko udakoze icyo gikorwa
abashyushya rugamba bategura abaturage kuri gahunda bahuriza hamwe baraho ijambo ririmanda kuri Tora Kagame
Kagame poraye urasobanutse kandi urashoboye
ariko abasabwa kugendera kuri uwo murongo bifuzwa n'ubutegetsi bari gice kimwe bwanditse ni muvunyi uyobora umurenge wa Rukoma yabanje gutanga amabwiriza ku baraho
ari umusore wari rimo adufasha kumenyera indamukanyo igasubizwa n'abamama bari hano imbere gusa abandi bose bakigira indeberezi hano nta ndeberezi dushaka murangurikira ibyo tuvuga ni bimwe niba ari ukuramukanya turaramukanya hano umutazi uko basubiza ariko muze kudufasha muturinda abantu bakomeza bafashe mu mifuka sibyo hey, twese icyatuzanye ni kimwe ariko tunagerageze dufatikanye so turizera ko turimo kubabwira nk'abantu bakuru nta mpamvu tuza kubisubiramo kenshi nkaho muri abana batumva icyo dushaka
niba benshi muri bo bemera kandi bazirikana ikibazindura ko ari ugusobanukirwa byimaze y'itegeko nshinga bakazatora bazi icyo bakora kuki batari mu mujyi umwe w'ibyishimo abo twabajije ngo bari babwiriwe baje kwakira abashyitsi mu gitondo kuri gahunda yari iteganijwe nyuma ya saa sita
byagenze bitese
hatubwiye ngo tuze kare saa tanu none turategeka usanga abahari bageze muri gose ngo saa tanu
bababwiye ko muje gukora icyo
batubwiye ko tuje mu nama
inama igamije iki
inama igamije itora ry'iterambere
niko bareba baduhaye amategeko saa mbiri nari ndi hano abwe nzara yamvuniye umuhero neza ku mugaragaro
aho abadepite baziye ku masaha ya saa cyenda nyuma yo kwibukiranya impamvu bagenza basobanuye zimwe mu ngingo zahindutse mu itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho bahereye ku ngingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga bavuga ko rubanda rwari rufiteho amatsiko depite Devote Uwamariya wageze kuri uwo mwanya ku iturufu ry'umugore uhagarariye abandi mu ntara y'amajyaruguru yabwiye abanyakamonyi ko manda y'imyaka irindwi ku mwanya wa perezida wa repubulika yagiye ku myaka itanu yamaze impungenge abanyakamonyi ku iyi ngingo ishimangirwa n'ingingo y'ijana na mirongo irindwi na kabiri mu itegeko nshinga rivuguruye iteganya inzibacyuho y'imyaka irindwi kuri perezida wa repubulika hakabona gukurikiraho manda y'imyaka itanu ishobora kongerwa inshuro imwe byose ariko abisegurira ku gihe Perezida Kagame yakwemera kwiyamamaza iyi ni ingingo Depite Uwamariya yatinzeho kurusha izindi asobanura yasobanuye kandi ko mu irangashingiro hongeyemo ububasha bw'abanyarwanda mu kwishakaho ibisubizo no kwifatira ibyemezo ndetse n'icyubahiro cy'abakurambere babaye intwari Depite Uwamariya yabwiye abo mu mirenge ya Ngamba na Rukoma ko ingingo ya 95 y'itegeko nshinga yagabanije amategeko ngenga mwiyagira asanzwe hagamijwe ko bitazaba ngombwa kongera kuvugurura itegeko nshinga mu byavuba kwari kugaragariza abaturage ko ibyo batumye abadepite babyubahirije ariko ari no kubakangurira gutora madame Cecile murumuna wabo ni depite ku iturufu y'ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi
gukina umupira ntimubizi abana baterana agapira mwadutereye umupira ubu icyo dukoze turaho bashubije umunsi wa referendum rero inzitizi mwadusabye kuvanaho ubu ziri mu nyandiko gusa kugira ngo zibe inzitizi zivuyeho zitazanavaho mwadutumye kwandika twandika neza ntimuzadutenguhe
abaturage bafashe ijambo mu ruhame bakanguriye bagenzi babo bidasubirwaho kuzatora yego muri referendum ariko se bamwe mu bakangurirwa kujya muri uwo murongo babifiteho bumenya iki mu ngingo eshanu abadepite basobanuye twabajije bamwe izabasigaye mu ntekerezo
ejo umuntu waza akagutungura akavuga ati wari uri mu nama wasigaranye iki mu ngingo zirenze icumi
icyo nishimiye niba atari cyo gutora nari nishimiye cyane rwose
wowe hariyo wasigaranye
ingingo iri ya cumi na rimwe
yavugaga iki
icyo yavugaga n'ukuba twebwe ndumva yahindura iri ya tegeko nshinga y'ijana ya 10 na 11 nicyo natekereje cyo kuba ibyo byose bishobora kujya mu bikorwa
mu ngingo basobanuriye bavuguruye harizo bwibuka
111
bayivuguruye bate
bayivuguruye nyine tuzamutora
harizo usigaranye muzo bavuze
bantaso
none uguzatora ute
uzatora uko wanyigishije
bakwigije kuzatora gute
kuzatora itariki ya 18
mugatora iki
tugatora depite
biteganijwe ko izi ngendo z'abadepite mu baturage hirya no hino mu gihugu basobanura abaturage zimwe mu ngingo z'ingenzi zavuguruye mu itegeko nshinga ryo mu 2023 zizarangira ku itariki ya 16 z'uku kwezi. Eric Bagirubusa,